Canvas Records.
Oh my god.
Kwanza kijitolea manguo sidai. Ile njia imepitiwa ndo size. Size yangu ni kafupi ka 9 inchi toche kwa map design. Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikupe rozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mishani grinder. Juna kumaini na mishani grinder. Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikupe rozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mishani grinder. Juna kumaini na mishani grinder.
Sidong pon it. Giddy up na ride kama pony mi say sidong pon it. Break back na nadai siko sorry. Alakazima lakazem. Natoka na bazu na rudi home na benten. Language mi usikia ni maweng. Mwaga